kwa mnani. Imele kshipe na seka. Imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani. Imele kshipe na seka. Imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani. Imele kshipe na seka. Imele weekend special. Special, I live weekend like special. If I delete special, got down your weekend special. Got down on the calling you. This was about the gunny. Don't need my telling the nanny. On she and never come up, please. Got down on the calling you. This was about the gunny. Don't need my telling the nanny. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka, imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka, imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka, imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka.
Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka.